vim big.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Kabla TikTok mina hit song nyingi kama crisscross. Nanda kama big boss fidi wa sujit josh. Wala C4 stingi snaga mikos. Mene king kong kama chidi.
Yes!
Chocho mjini kama disco. Na jamini mimi kabla mshiko. Na his time kaki pop mwenye pistol. Ni hatari ya kikoki jwe ni kipo. Mwenye vijicho kazi voma ficho. Kwa wazi hapa lipo mtu kazi hafiki. Watoto lito nyamaze kona pipo. Ile shazi hadi tip chop memzazi kama di. Wewe so shamba huh? You wanna chill with the big boys huh? Tafta kwanza mkwanja. Ili swaze kusubio na pochi enjoy. Sina chuki, namba penya zushi. Siwe mo kikutusi. Jue ni meshiwa chumaneno, siwe stupid. Kumbuka tashiria ni msumeno na patufi. Toto toa mazio kwenye meno. Ina confuse kama lesbi mwenye puff. Kwenye soko la sush, uni moto hagus. Kwa mchomoko hankuti. Hey shorty, sgomba ni mpira kama sina wakika kupata goli.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Nishakula msoto njakali sikushibana. Ili kuishi ndoto zangu wasilale mehupigana. Na navyo vyote kuna mahaso na vifanya. Napata livyo kosa nkaona kumbe na zakana. Sasa kama tick tick boom. Nalipuka nasi jale kaupo sitting. Gumo ndane shuka. Mini zede click ya boom kwa umzuka. Pisi unataka sisto doom chekwa chupa. Kubishi bishi kuishi kata. Awe umesanda. Ma ichi 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 dumba. Anga banga. Changa changa. Kama mbwai mbwai. Lamba lamba chai chai. Danga danga bye bye dada. Mini big time. Asi chuji kama ni fresh. Siso kome like a dina. Hagupi zangusi yet. Kongo anajome sambo. Ita futi thamani ex. Mwangu hamejwa majabu. Hatupi ufanya wepesi.
Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man. Nauna move kama king man. Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Say if you want to stay number one for long time, you have to do big man things. We are on the ground.